studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde aljumare go lewru juillet hitane 2016 jena yamde soki do studio tamani mede tawale men li maison de la presse bamako jottuno no do kabaruji du yumar way galo sakira bon competitivité wattu jono do won lamu ko be wombe leedi meden di bimbibe belti kisane ko hejo golleji ministre ma wayltale no ko ko kanko Ablaye Diopo holi tiwdi yodo gonginali fewtude e be njida jam e dejjere nyibale malibe wattu jono ministre ma holi tiwdi wala fu ko waylte balal mudum ka ko hono ko gandibe fu be nduddi titto dum won be kolli tiwdi be mbi ko wari fa gando civil en fourdu be pewta e mudum no ministre ma holi tiwdi be mbi habude jaddim ko be gouvernement mali o kanye mballobe dum be kani darnade o do golle wakari jono dum wono walde no dirta irtel humnine kabar radio je television ngaji le leedi meden diibe kolliti wiide fati jenno je ngada kase do radio ji di dido kabaruji be dokki dum ko be ngadno botuma be kenyen ko le majjurdu be dido won laami be radio ji di tawa jenno je ngadi e mudu di ben tinno darda jama o ya famu ya ngalama kedena do kabaru ande kese leeyi leedi ndi fo holita ngad wakkati jono yambere nde wadi kenyen do bomako do wattu jono be ngadi noddango fode dum woni yimbe ndartobe ande bangal cialla leedi meden di tinno tekkina kumol sekrabi wono sembe kabaruji dum jogini on do betande di bismillah modon e hedade holitinde wiide wattu jono do won kambe yimbe le walde ministre mande wattu jono be labbini fa dum labbe hono golleji mabbe di ngori le leedi ndi be kolliti wiide fe hunde wayiltaaki do ne sariyaaji mabbe di bangal habude jiaddin kobbe ka kala ko gandi be fu be nduddi titona ko gandi civil en be mbisa de hono habude e jiaddin kobbe yodum laamu mali o hani darnaade do kanye wallo be dum barkan kanye e leedi el notirted e G5 de dum e tawede fu wakkati jono kedden do kanko no dirti radio asuri on jado kabaruji ministre mako hali do hen do faccitaango Mohamadou Sama Seku.
Il s'agit, nous l'avons tous reconnu.
Min fu mi andani dun, yo manda keso non, yo manda berena do sembe, yo dun manda tikku do fasane. Han keso ni koka do dabare je gulde manda mudun, le sifa ndenagu. En dulla wide brondaay di satti no fasane. Leedi malindi na welti sanne bangal ngul sarewul. Mo fanda mudun, yo lam o hewta leedi ndi fuf. Hettar de raison ga sal jogi di tidallaaji. E do inde lamu leedi Mali e bibe leedi Mali min jotam fasane be do yimbele fedde Nations Unies. Bangal dido dabare je fay di saw binoji yargol yeso golloji jam e dejerdi hankasen waybe jam e dejere andan wiide leedi malidi fedde nations uni e pelle kaptoje bangal jam e dejere be fuf ngadan imadraji fawde mabbe be notirtobe dabodeji kertadi sala golloji jam e dejerdi anan jara yeso
pouvoir continuer l'acheminement pour la paix
sakrabon pantiki wiido do Ablaye Diopo non fa handen kanko Ablaye Diopo holiti wiido sa yewi be beltiki sanele golleji ministre di wakkati jono ministre labbini do fa do labbe kolliti wiide kambe do won sariyaaji tongaade wattu jono dum holliti tawiido be pewto e jaddin kobbe ka ko be gandi be fu be nduddi titona ko gandi civil en be bi habude jaddin kobbe yo arme mali o dum won no laamu mali o kanye mballobe mali be kanye kan darna di do golleji keda kanko jado kabaruji ministre ko hali do hen do faccitango
Il faut bien souligner que la résolution
2015 Sariawol 2295 o waltata sifa manda ministre o bangal habgol bonderebe goddum fu fedde nations unies wadayi sona wartu de manda kiddo kande do darande ko sendidi yokobe huntani hore fa sanne sifa dabare golleji mabbe batte gidal ngodidi dum won so fellido min ma felif civil min pellan djomu so mamdu anne fellude min min tajer wiide djomu fellan min andu dum pellan djomu ka so tawmi min tesali djoni min kebi waru bonde radio ngodde fa bangi goddo leedi ndi so ni min tajira wiide joomana wada bonondaaji fewdo amen ma fewdo civil en wana ministre o haani nartode joom lamu leedi mali ma fedde barkan haani tewtode joom
c'est à l'état malien et à barkan d'aller le chercher
wattu jono bale hala nana e gondle sa ha leedi meden di be bi ministre be kaaja tabo sariyaaji mudun di ko nayidi hono renude yimbe lebe le majju yimbe le gombe tottumbu tobe be kolliti wiide wattu jono wala fuudo bawda yad won nokkule badi de be tawe hakkile maada na jotti kede kanko no dirte do Mohamed Ibrahim Sisso kanko laami do won conseil régional tottumbu to ko halido en do faccitango Ousmane Niali Bouli
woli tingol balal golle wala fuko nafar sini golleji ngada ko no hani le nokkuje de ko min domi arande yo renude yimbe jawlele mabbe tawe yawara won miden bawi yad le region ngaydi fu no weldimi basi fu hebatami miden bayde jiwde le region ngay gondi le sahangal di warde le wuddu leydi dina le balere leydi ndi tawe tor goddo fu wala pati min kade nokkuje keddide leydi ndi ko min jidi ministre gollide soldats e mali le nokkuje de pati tawe hedde mabbe tambe kedani hono se won bonanda gadde fewde mabbe fu dembe kuntanta dum hore minen ko min jidi ministre ma kanye mangal pade e mali tinno e darnaade haybude nokkuje defa min kabande nagu yalla ko hulbe ni men dum ana honto
holitinde wiide dum wonon walde minisimande tiagal ko golleji mabbe di bayilta le leedi meden di ko fa hande bonanday di cialay wadde micciti den wiide dum won alal bar jabbi non den nokku no dirte tinte luto idom le lamu tumbuto wiama soldat se malin ko be tuna wad ama fewde e mabbe nayon keddiki le hen won barmu le hen wakkati jono o du fa nawni tiagal mudum du kambe minisimabe holita wede nokku no dirte da bambara mawde le aton mudum gol mobel mabbe yabbi ton bombore ka fe goto heddaki le hen sekira bodo bay ne tri mi joji modo e halla men bemal ande gal mi noddirta faz Facebook ngal woni tindi wi wattu joni o faransi be biidu won balligu mo be gondi e wadde le leedel de fewtude sa haleedi meden didi dun lati sababu wakkati joni so tiida laaji goddi ana gondi e yedle hen fa hande wotnaabe to faransi tobe be kolliti so dido balligoji bami fanaati le leedel elemente be kolliti dum feccirtaake no fotiri laamo sifoto dum won wakkati joni jeew yalla hono yimbeel belbe dum enna yimbeel politike en kanyen kokkete hono dido jawde do jawlele nawtiro yimbeel gombe tombe a tawan wala fu ko kebata le hen saranga not le lamu jenno nokku no dirtedo kusuma kanye e nokku no dirtedo munga bambaraari be ko liti wiide sa ewi wakkati jono yubbo inde o beediki sabi de yimbeel barmunobe le hembe taton be wakkati jono dali adna to hopital motito dum holliti te wiide wakkati jono o do masibu yimbeel sappo en jottom keddille hen chapat en nayom e taton kanyi en goni barmobe waldinde no dirte irtel huminina kabar radioji e televisioji le nokku meede o wakkati jono be ko liti wiide jennoje de cela wadde e radioji di kasen do kabaruji be ndokki do tiagal ko be ngadu botu mabbe kenyan do bomo ko do le majjon dubbe bi do laami be radio di tinno ngado no ngatta fuuji biya yimbeel kettobe radio di jafo dun tiagal ko jennoji de ngadno le radio ji di ko kede kanko no dirte do banju guddante o kanko laami do no walde irtel ne ko haali do en do faccitaango Muhammadu Samassi
l'évolution de la situation a bomo
no ngalura bomo ko wordini hande wajimbine amen gollude fodde kawrtal bomo ko ngal on dulla wiide gila wattu seden halaji bondi tan jaltata do radio ji yogaaji dum wajim bidi min nodude golobbe radio be bomako be haldude mabbe min dardi kala gonbe fedde amen be yu ngotta dido sifaji don e don min wajim bidi be dun darde yimbe le kertobe radio be yafa hankasen be ngotta siliminde yimbe le jennondirobe do radio ji dum huntanta hore fe gote meden min kaja ga fe yimbe le kalbe bondi be e min kaja yu jo en radio ji di jabube siliminde be do yimbe le do radio ji mabbe
be koliti wiri nyalawma kejenado ande kesse wakkati jona leledel afrique fuudi do yambere jano gonno e wadde ile 1990 le leedi meedendi nyalomo cubaado yi chapatati lewru juin wattu jono dartobe kabaaro ande ngom e leedi meedendi be kolliti wiide dum won dido yambere jana kaani fewneede hitaane fuule nokko be mbi yoga ande de furdana kaani nayiraade bangal dum wonono cellal wattu jono kede kanko don laami nokko mo noddirte inrsp noddirteedo Mamadou Sungolo Traoré ko halido hen do faccitaago Muhammadou Samaseku
ce que nous attendons des chefs
comme donti bangal lugotobe ande be yo beeda hinnaade de do nyaloma sala yimbele be na wattana hakkilo sisili paydo do ko woni hakunde weltere wakati e cellal
la relation
mo hasindina bangal nyawuji kewdi bilidi do weltere wakati le dido dubi chakiti di le dido dubi chakiti di weltere wakati o yiyama do maytiji kewdi e nyawuji yoga sawimbini min do mam fal lugotobe ande be dum tana hore lugaji di e sala dun yimbele be anawtoro ko heba ko sala e de computer e lattode sababu dun dabareji pie
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
se grabe njurne den jeelo ne les réseaux ngadi den puddiran cercle kuccala dobe kolliti wiide wattu jono yimbeele jaagotobe gombe tombe an gondi e famminede ilale yontar jabbi non den no be kani jaagiraade dum wonono sardimi wol pammoro e koy so pammi faabe dimi tolle ngal do kawtal balde nay wakkati jono faabo tobe faabe pamono be kani nangirde ton de do kudde lanni do do golle waade ONG de no dita fere jara urute ngardam faado mottido hono kaldal e kawral ngal hollitiri wiide nuyde sariyaaji de mbaydite leedi meden di be kolliti kawtal waji to moccito wakati jono yimbeel kewbe je hawrto le ngal do kawtal fa yotti on yimbeele laami be gollonobe laamu o urute ngardam faado banambo do be kolliti wiide to banambo to nokku no dirtede madina sako mayo wongo to ngo ngo wondi aw gaytede wakati jono tiagal ko ngodo mayo diddata hitande furko diddoto hitande furko le majjum be bi ko yaata mi do jeego be anni wattu le dido golleji idum le sababuji dibe kani wadde wakati jono faabe je yalla hono be kani habirde e weltere wattu ndondi be dido gal musa ayo de ONG de no dirta jakoniya urute ngardan timmi ni ren faado gawdo be mi gouverneur gondo to gawto le yonterende o wonde e famide yimbe le be dum wonno kabaru mokko wori mokko woni dum woni yimbe le kambe wadde lugaji le saha leedi meden di yimbe be fuldentina ton bawde mudum gube murtude kanye ko nandi e mudum kanko gouverneur o noddi yimbe le hewbe ka o holli metti makko wiide yimbe le kewbe jabaaki dido noddali secrétaire do katte nyaloma ndo kabaruji meede dimi joti o sane hedaade hejo jame ka fa hande kettina e kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.